mzee msilale mchaka mchaka. Kimbiza dunia haina mipaka. Kiweka nia kuna njia utapata. Kama unasubiria kuna matata. Mama jalea maproso. No, taza soja kumandu. Nasqueeze shima so shika mo. Oh, time money, I gotta go. Sometimes vitu vina kazo na kuma. Wota lala, wezi kuya laza masa. Naleta utani, okay? Okay. Ona nana, fanye kicha. Zwa mabala, zaga zaga. Simama ka, bang, unaenda wa, give it up, eh. Umepanic. Relax. Pumzika kwenye kiti kibidi pata drinks, relax. Umepanic, eh? Relax. This is not what you think, ye shuguri bado mbichi, relax. Unalewa faster, mindo kwanza napata starter. Lizani kwasa kwasa, sukuma kanyaga tuende rudi ata kwa pancha. Mdomo haulipi utasema lolote. Uongo hauna garantia kufika popote. Kitenesi hakidundi kwenye matope. Usifai kinyago va struggle naweza niogope. Sina gabari za kijinga. Akili mali ukichimba. Stafti zari la kuvimba. Nachunga na chimba. Metaka mwenyewe. Sipige kelele unapoko unawinda. Kambere unanijua tinga tinga. Chapigia na vita nyingi nimeshinda. Umepanic, relax. Pumzika kwenye kiti kibidi pata drinks, relax. Umepanic, relax. This is not what you think, ye shuguri bado mbichi, relax.